single boy.
AM Records.
I'm a single boy.
Oh yeah, perfect boy.
Pop it in.
Yeah, yeah.
Ooh. Pop it in, pop it in.
Yeah, yeah.
Pop it in.
Single.
Yeah.
Kumbe ni kichwa kinamuma, kishalewa. Anajipoza na maji, na mimi hata muda sina. Nisha mkanya, ninasikiza ma melody. Nisha mwambia nini wewe. Kupenda sana utakuwa chizi. Haya naga ujuzi yawe. Kila mtu wana lili ya mapenzi. Karibu chama la bachela. Ukinipenda, namaliza leo leo tu. Siku hizi kwa kudanganyana. Mbla na mstana, isha kuwa poa poa tu. Hakunaga mapenzi yale. Ya kugandana ni zama za kali. Mari on the table yawe. Kinachofuata ni mimi na wewe. Na wewe.
Choka, mengi amefunikia, yalongoza, anataka kuondoka, ana siku ya pili sasa, hajarudi nyumbani kulala, namwonea huruma sana, haya mapenzi haya na mani, karibu chama la bachala, ukinipenda, namalizana leo leo tu, siku hizi kwa kudanganyana, kula na msichana, shakuwa poa poa tu, hakunaga mapenzi yale, ya kugandana ni zama za kale, money on the table nawe. Kinachofuata ni mimi na wewe.
Pop it in, pop it in.